Akati hapa vunanyizibwa kubyenjigiriza noku ulondo lebya amasomero mbitundu vya jinja. Balina, yuma yabawaddeyo ebivunanyizibwa kukulaba nga ekitongole ekiteekateeka ebigezo sako n'okubiwandiikira Uganda National Examinations Board kikwatagana bulungi n'amasomero okuwandiisa abayizi ababeera batuula ekyomusanvu disitulikiti ya Yeyo. Kati ng'enteekateeka eno etandikidde mu Jinja North Division, twahawanyala kulembera enteekateeka eno kukusaba abazadde okukwataganira wamu ne ba KDT Manchester sako abalala bonna abakulembera amasomero wabeerewo enkola y'okuwandiisa abayizi olwate n'abazadde bategeere. Onagamba nti oluusi abazadde tebategeera butya abaana bwe bawandiisibwa okutegeera ensimbi ezisabibwa saako n'okutegeera biki ebidiringana ddala ku butuufu bw'ensonga nti abaana babeera bawandiisiddwa.
Tulijatandika okuwandiisa abaana nga lulala gwokutaano era tulidaakoma nakudde omwezi nga asatu na lulala. Tulikusaba abazaire mwenamwena mbe nga mugemagana ne beteachers bulungi babe nga basobola okuwandiisa abaana baimwe abajja okutyama. Tutwenda kuwulira kino nti olwo omwana tebamujesitalinga kaibaali ya ssente za registration kaiki. So tulisaba abazaire okukolagana n'abasomesa sera kanu tulija mu holiday aye abasomesa abanga babese especially ba head teachers babese ati abana basoke beide babakubo bufananye ababawandise tulisaba abazeyire mwena mwena mugamaganire walala mubenga musoro kwa gani be teachers ene nsonge benga yona etambula bulungi ino kuno nga jinja site tongere mu amani tutuli kwenda kuulira mivyo jireji beji bangawo kaya abana tiba balijesalize kayiri bale bakopye bibuzo kuno twafuna mu kukuko buzo mwachitegera anti one of our school mu jinja site yebyo zebiteira.